nizanye mana nasinzu kundeba gusange ndaje ndazi kumunda nuko ngori nyemere mana ubunzanwe no kugushima nziki wampaye nzanye mishimwe dore huyu munsi nibutse byinshi mana uri nziza wangiriye neza nibutse byinshi mana uri nziza wandokoye byinshi nibutse henshi mana uri nziza umutima umenetse yawe usimbuje undi muzima yandemye bundi bushya yangize icyaremye kindi gishya amahoro numva mfite mbega umutuzo ndi kumva mfite nabaye mushya ndumva ndi kumva nabaye mushya